choto sukumia kwanda ni kucha ole beku kama mtoto wanga tumbo joto deko kama mtoto kisukumia kwanda ni cha eta moja moja eta weka 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 mama weka ili mbili weka eta fundi kwenye jiko akipika madiko diko akilamba paka mwiko namsukumia kwa ndani chwa kwa baridi endo joto ananipa mchecheto bila mwendo akipato namsukumia kwa ndani chwa sare wasikudanganye ni wanga wale kitu kidogo tu usikuchale ni kama football je okocha
okocha
na isukumia kwa ndani cha 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 na kama basikeli na vyompekecha
pekecha
na msukumia kwa ndani cha 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 lakini mimi hata shida ni pale wani ni usiwamini shambani wale wawashani mama
malo misi fundi tonya marenu liko wanjani
wangatia amukosi
marenu liko wanjani
batashika kila kona
marenu liko wanjani
afiraka watashona
marenu liko wanjani
malo misi fundi tonya
liko wanjani
marenu
liko wanjani
afiraka watashona
Eta.
Burundi, Rwanda, eta.
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 Kenya, Uganda, eta.
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 Afrika, moto, eta.
Eta.
Moko, moko, eta.
Eta.
Moja, moja, eta.
Eta.
Mambele, eta.
Eta.
Nga, 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 eta.
Eta.
Nga, 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 eta.
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 Hizi ni habari kutoka ubalozini. Hatutoi visa tena. Kazi kazini.
Samuel Oto Sister Osama Jack Dropper
Sinza Star Chops Master
Nicholas Star J Star J Star to the J Major Bachun Coco
Tunaruka now, tunaruka now, tunaruka now Kilo upande tunakaba
Betupe, tupe, tupe, chunguli Toto wa mwenzako wakiruka ruka nae Nasema itupe,
tupe,
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 chunguli Toto wa mwenzako wakiruka ruka nae Nasema itupe,
tupe,
tupe, tupe, chunguli Toto wa mwenzako wakiruka ruka nae
Eti,
tupa,
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 tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa,